ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
Mamadou Keita to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Samaseku jam ñal sakiraɓe heeɗiɓe o yoppitama tan ɗon e ɗon woni ko Issa Kaw Jimma yaltinama le CMT banggal talkuru kanaga e leydi ndi tribunal commune nawɓere Bamako dun holliti wiide fa hande o biltaki e saria saabi wonko heddi gollede yama golloɓe boulangerie ɓe puɗɗita murtere saabi fa hande mbiyanna kamɓe e gouvernement o hawrali dow gotum banggal coggu buuru yela mabɓe yo buuru sotte buuɗi capanɗe jeegom batte cakku met cakuru condi alkama tiiɗi sanne kabaru kiiti haɓtiɓe fuɗɗi allahbari hande Bamako ɗo mbiyanna ley balɗe ɗiɗi cikkitaɓe tatton carate banggal warahoreji e yangol ɗingoni sembe kabaruji amen hande kikiɗe allahbari sappo leru novembre hitande 2021 bisimilla sakiraɓe Issa Kaw Diouf yoppitama gila keñen ka nonno ñande muɗum fuf horejo laamu hakkunejo o yaltinimo le CNT ɓe yimɓe mum en jaɓay fe sefaade dow oɗo kabaru mbiyan ribugol joko nayoɓo mbiyen arɗo gollirde mabɓe e on wattu o dun goɗɗo mbiyan kanko suudu sari commune nayoɓe ɗo holti wiide kiiti Kaw Jimma hitilaki fa hande mbiyan jokkitere ndenno banggal muɗum Moussa Malli sugo mon keɓani keɗan foccitan Oumar Wayko
kanko kuminiɗo kabaru sériyaji le fedde CNT nde o hollitide ɓe beltiki sanne ko Issa Kaw Jimma yoppitako o wihi du fedde CNT nde wi wattu joni o yoppite tafen ko nayri banggal ittede makko e fedde CNT nde wala ko sudeman de jaaɓi sifade le hen ko laaɓi o wihi ndeɗo fedde yoɓe yimɓele joƴinaɓe noon wakkande ɓe joƴinte nde du sériyaji hoorejo leydi ndi ɓami ɗi ɗiɗo sériyaji ana ley hen suɓade yimɓeɓe kañe e feccudeɓe wattu joni wala fuu koɓe mbawi halde ley hen le onɗo wattu fuu goto e sartoɓe tribunal commune nayoɓe ɗo Bamako ɗo holliti wiide on joppitaɗo ɗum holliti tawide saria makko watta le ko warta ko kanko noddirteɗo Amadou Saydou Bokum o wi Issa Kaw Jimma jaɗoto muɗum tafen hollitita wiide sériyaji ɗin joppirama ni tan o wi wakkati nde ɓataki CNT yettiɓe nde nden ɓe gaɗi toon batu mabɓe ɓe ƴewto yallah hono Issa Kaw Jimma hani yoppirede tafen fadde saria muɗum wadde ley tati lewru décembre waroru ndu o windi saria muɗum waɗi fuu nden ɓe mbiɗitito dewte gonɗe toon ɗe fuu ɓe paama yallah jukketena o yoppititte
e wi ɗumke kabaru saria mbiya Ibrahima Ben Mamata so ni mbiyanna dallaji tekkuɗi hollitoji mbiyanna ɗum ɗon yajida saria hollitaka mbiyanna hana fi hono ɗiɗo gulleji hana ndenno hollitiwide jaati Issa Kaw Jimma wawi wuytade yesso saria banggal muɗum ndenno keɗɗana ko hanni e téléphone Adama Amadou Haydar du fosan Oumar Wegol
wala fuu sariyawol ngol min ka andanmi kollitowol wiide président Assimi ana wawi ribbude neɗɗo iwde le suudu suɓanu ndu kamɓe gomɓe le fedde CNT nde yoɓe yimɓele heƴaɓe ɓiɓɓe leydi ndi wiya ɗum ne sa ƴeewi ɗiɗo laamuji ɗiɗi iɗi certina ɗum fuu ko laɓɓina noon laamuji ɗiɗo ngalda persidan wawa ribbude jomum ka ɓeɗo yimɓele CNT yoɓe yimɓele nomaɓe noon so jomum en nomama ne ana hani ko tawi sariyaji cuɓama dow hen sariyawol kollitowol wiide jomumen mbawi jukkede na sariyawol kollitowol wiide jomumen mbawa jukkede hono Issa Kaw Jimma ñalawma hande o so tama ɓe ndewa sariyaji aɗa wawi noddudeɓa yesso saria wiide laamuji ɗi cende
sakirama tutude haglaji moɗo du kabaruji amen banggal bemba amen facebook kadi twitter banggal haɓo rafi jukkugo woni ko kiiti haɓitiɓe fuɗɗi alarbare hande sappo leru novembre hitande 2021 ley ngol sargol Bamako ngol bonandaji tati ɗi mbiyen manggal pat en ɓili e muɗum carete e wi magistrat en ɓe famɗi fuf boɗɗe ɗiɗi gaɗete e ley ɗiɗo golleji dow warahoreji e yangol wonko draman maga heɓani en keɗɗan faccago Oumar Wegol
miɗen ɗo faami caro sariyaji banggueji ɗiɗi ko nayri banggal ministére ngaɓe bonandaji ɗiɓe gatta bonandaji ko nayri banggal war hoore na samde dow yimɓele ɓe arande muɗum fuu enquête watte fewde mabɓe nde oɗo enquête yaran banggal ministre kuminiɗo kabaru manggal paɗe en no haqqeji ɓiɓɓe adama en gori civil fuu taykitiɗo wiide haqqe muɗum yaɓɓama e leydi aɗa wawi noddude procureur fuu ɓurɗo ɓattade ɗum yallah ɓe care na haali ni procureur ministére ndu so tama no ɓatti ɗum wattu joni o pilintiji tati tan min keɓile nokku o ino hani timmude le ɗeɗo balɗe ɗiɗi le ko warta ko saria
beta ko holtama wiide jon en kaɓɓoɗe ɓe anditaka hippike dow karuji ɗiɗi mbiyan euruɗo bankas ndenno ɗum waɗi nokku goɗɗo hakkude bankas e bañalgar mobileji ɗiɗi ɓe yimɓe muɗum gonna ɗum ɗon naɓɓama wonande ɓe jon en kaɓɓoɗe cuutaɓe cuutama mbiyan yimɓe cuutaɓe yimɓe mum en darɗeɓe téléphone heɓaɓe ndenno e mbemasanne banggal muɗum wakkati joni o kay andaka ɗo ɓe jaari ndenno andon wiide oɗon nokku o woni ɗo ɓentero si gaɗi ɗum no bombore e dow pont o ana wara lebbi sere hande kadi faande li kabaruji ɗin ɓen walde dental do kawral pulaku ɓen waɗi batu talatare keñen yalla woytade bonandaji e torraji gonɗi do yimɓe wuddu Mali ɓen e wi ardiɓe fedde nde ɓen bonan joɗa haalaji tan mbawi e goni dabareji hewtagol jam dumminde eɓe nder lamkoɓe tetude ɓen kaɓorɗe juuɗe kala guɓe kaptoje gonɗe ley wuddu ndu keɗɗana ko Lalaysa Walet Infa heɓani en horejo walde dental dow kawrol pulaku woytike laamukoɓe transition ɓe e wi Guro Dial jangol hoore tiɗɗal ley wuddu ndu na yowi dow tetugol kaɓorɗe juuɗe kala guɓe kaptoje gonɓe ley ɗiɗo nokkuji ɗi
noddandu hande ndu wala goɗɗum so wana hollude hono tiiɗalla gonɗo ley leydi meɗen ndi iwde enen nokku ɓe mbiyata centre Mali ɗo tiiɗalla gonɗo toon don on tiiɗalla habaru mum wadde par ce que en taskima wala fof ko haalanoko ɓetade en jiiino jaman ware udde nangue immine jolle mum waɗe kulle ɗe fo
maire Nampala kayi le salcre ñono holtiwide hewtagol jam duminde yata fo caggal ɓeydagol faamu e rentingol e golleji ɗi kala sinuji wuddu ndu keɗɗana Sekou Ba kankono maire Nampala goto ɗum yiɓe fedde dental dow kawrol pulaku
hono conférence ko woni dow muɗum dow hono torra goduɓe men hande saabi joni jawle men fof tumoy eɗen garta ɗo pullo jiya fo mbiyaɗo jaadi saɗa nangue ne ware sola ɗum itte kolte laamu ɗum wala dabare hono guure fulɓe dogude ɗe wala fof dabare jiiɗenmo laamu ndu kewtata ɓe garta ɓe natta ley mali soɓe ndeyano so jam ɓeydo
micitina wiide baasi ley wuddu ndu laatiki sababu e guɓe hewɓe alahaali mataɗo sanne e ley golle demal laatiki ɗum sababu rafi keɓal wonande jamare toon nde yontere caggal gutere golle boulangerie ngaji ɗi mi gouvernement o yimɓe syndicat golle e boulangerie puɗiti kaldal ɓen talatare keñan jeena lewru novembre ka noon ɓe kawrali dow gotum banggal coggu buru ɓen wattumo syndicat o yeeli buru yeeye ɓuuɗi capanɗe jeegom batte cakuru condi alkama tiiɗi ministre kayi holliti wiide yo heddo ɓuuɗi capanɗe joyyi keɗɗanna ko mi heɓani on du faytan omar waygol e Abdoulaye Kassi
so tawama coggu cakuru farani ngabbi fa yeehi ujunaji tati e buttemi ɗiɗi min mbawa sottude burwal kasen buuɗi capanɗe joyyi noon kamɓe joyno boulangerie ngaji ɓeɓe kollitiri wiide ɓe mbi hiddu sa ƴeewi ñalawma hande coggu caku farani ɗum ngabbi sanne fa ɗum yeehi ujunaji nayyi sefa le ko warta ko ɓe mbi ɓe garan darnude golle keɗɗe makko ko nodditeɗo Ahmed ɓurɗantirede Bavier Dambélé le fedde sagontode sottoɓe buruji le leydi ndi o woni e muɗum
keñen talatare min jeehi wala fuu ko min kalali haala buru o tan min kaldi du yeeso ministre du commerce o ministre ana wonnono ɗon usine ŋaji ɗi fuu représentant muɗum an ɗon ɓuuri moƴƴinoɓe farniɓe ɓe fuu eɓe gonono ton monsieur haydara ana wonno ɗon kañum woni association boulanger ɗon o wonono farani o funna ko wattete hen ko lanɗan ɗan leɗɗe ɗe gazol o fuu min denti min kiisiki fa yetto hono umo ko lotirte karuŋaji ɗi feeso cakuru farani wotude sooda ujunaji nayyi e junggo usine ŋaji ɗi usine ɓe buru ana wawi sottede fa hande tawa yettaki débesam
keƴaɗo yimɓele ñamoɓe tawanoɓe tomɓe mbihi wattu joni o kamɓe sottoɓe buruji ɓe jati gadi oɗo golle saabi de ɓe jaɓata sodude farani ndi le usine ngaji ɗi ɗati goɗɗi kasere ɓe ƴaɓɓirto noon kanko noddirten Abdoulaye Balo hollitiri wiide
ɓe murtiri cottoɓe farani ɓe saabi eɓe jogui ɓen jawle muɗum ɓe tiɗi kasen ɓe jeeɓe coodoye farani o e nokkuji goɗɗi kasen ujunaji joyyi cakuru wakkatiji ujunaji nayyi e seeɗa jaati joni koɓe anniide hono oɗo kalisi minen ñamoɓe buru o min joɓoɗe e ley jate amen ɗe koɓe gaɗi ko min tawi cottoɓe buru ɓe e ley buru goto fo eɓe keeɓa hen fa ɓuuɗi jetti min mbi gouvernement udutino buru fa hande deɓe sappo
komin darti famin nodda suudu ndu noddirta direction général du commerce et de la concurrence huminide kabaru jaguji le leydi ndi wala fof koɓe jeeɓe sifade dow hen
fedde dental dokkoɓe kabaruji dow hawalu e yurwere dumminde woytike mbiyen ekoɓe mbiyen eko journaliste Mali noddaka e kawrital cop 26 to Glasgow mbiyen leydi écosse ley kawrital alalbari hande ɓe mbiyen ɓe humpiti ɗum bamako ɗo ndenno ɓe hulti ndenno ɓe mbiyen hulti wiide ɓe mettama sanne eko ɗum ɗo mbiyen waɗa koko ɓe hulti wiide ɗum honde ɗoɗe kawrite moɗo han yata fo caggal no ɓen nokkoɓe kabaruji kanko Cheikh Amadou Dia woni hoorejo ndeɗo fedde wonko halni fatiyatara
notre pays est un pays sahélien
leydi meɗen ndi yondi leydi wondi le lefol sahel ngel le duuɓi tekciɗɗi fo laddeji ɗi an jahata ana bonne saɓami hitande 1960 yettade le duuɓi tekciɗɗi laddeji bonnaɗi an ɓuuri millionji nayyi hectare ngaji du ujunaji bonnali nokko ko bonnali temedere fo le leydi meɗen ndi le laddeji ɗi a tawan ɗum ɓuuri capanɗe jetti ñalawma hande ɗum waɗ so wakkati fo wulareji mawɗi ana maate ndungu ɓurata lebbi ɗiɗna ɗi mbitata le nokkule goɗɗe jamare nde fof tayki tigui ɗum no watto wonde waylitirade ɗo famin pammina jamare nde honno ɗeɗo kawrite
gotiri.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sakiraɓe men ɗi kamaruji amen kerduji ɗi holtama wiide to an sogo tun neɗɗo goto tew mum ɗon yitama le ben nokku ben wuuro basi hausa wi kabaruji heɓade tun ɗi ndenno neɗɗo o yeyno gollude le guese makko andaka tafon ko ɗum saabi ko ɗum foof laati saabi mayde makko to kita toon holtama wiide mbiyen kawrital mbiyen capanɗe joɓal kirtien en sartama iwde noga yaade noga lewru novembre ndu e mbiyen keña woni ko arɗo mabɓe to kita toon Georges Roland Debe humpiti ɗum Sisile hikka o woni mbiyen kawral ɓiɓɓe leydi Mali dow mbiyen inde Mariama sakiraɓe ɗum timmi takawarji amen hannde mbiten tan mbawa sarde fumpitade ɗo bemal amen 3w.tutamani.org mad no ɗon viamu 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasine hannde ana yowi dow kabaru tellaji mbiyen ɗatti baflaɓe yelimane e kañi kay kita mo heɓani en nelaɗo amen gonnoɓe to baflaɓe toon kanko Imrane Kilou Mayga neldi ɗum keɗɗan fayitago mi kasi yo e ñalle jaam iwde kita yaade Tambaga luggel lugge goni tiɗunoji yawara dow ɗatol ngol iwde Tambaga yaade Manantali fahande le laamu kay ɗatol wala jaati e wi kamɓe transporteur ɓe chauffeur en yogaɓe gallure baflaɓe na jantana en tiyalaji ɗiɓe keɓata dow ɗatol ngol
bakkaŋaji ɗi moƴƴa feyi wakkati fuu tan iɗi bonna mobilaji amen no curkiki yaltirɗo wakkati fuu sama lawol kayngol du kañum du moƴƴa mobilaji amen ñalla ana bona e maggol accident ŋaji du wakkati fuu gaɗa ha koyne min ngala lawol lobbol e ley oɗo tiɗɗala min goni e nde ha koye min ngala lawol lobbol e ndeɗo harɓa harɓare min goni wakkati fuu e mobilaji amen ɗi min tampi sanne e ngolɗo lawol mobilaji amen ɗi yiya fuu bonɗi transport one ko heɓete muɗum ana fanɗi hannde sanne
ɗiɗo ɗati ɗi farateji mayde jaati goni ɗo ɗum won ko mim siti nawtortoɓe yogaɓe eɓe darda ministére humaninde kabaru ɗati ɗi moƴintinde ɗi yo pondun ñiɓe banggal lontude bak baflaɓe o
ona beaucoup de difficulté
miɗen e tiɗalla mawɗo sanne sanne dow lawol Manantali takamba ngol saabi wakkatiji yogaji karngaji ɗi garta law wakkatiji du atan ɗi boni fe e lawol ngol jaati ɗum ɗo ana tampina yimɓe gonɓe hemɓe sanne saabi laawi ɗi moƴƴa sa yifa gabba dow bak o du ɗum ɗo ana hulɓini wakkati fuu so ayiyan so beppeje kewi ata mobilaji ana caama
c'est pas facile
micitin wiide ɗiɗo ɗati ɗi yo iwde baflaɓe yaade yelimani e kaña ɗum iwde kita yaade kay ɗum woni ko Imrana Kilou Mayga jahannoɗo to baflaɓe tun heɓani studio tamani